ZambianGospel.com.
Umupashi wandi ulakana.
chiwandi witondobala njikalile mucheni chenu bantu ndi mwana wenu mpenya menso yako mupashi kuti mone ifya wama nisendwa nefya muchalo
Shiwandi witondobala jikalile mucheni chenu bantu ndi mwana
penya
menso yako mupashi kuti mone ifya wama nisendwa nefya muchalo
Shiwandi witondobala njikalile mucheni chenu bantu ndi mwana wenu mpenya menso yako mupashi kuti mbone ifya wama nisendwa nefya
ZambianGospel.com